Jazz and music. Ooh, winning both. Hapa ni Madundo Jazz and
music.
Wazaga sana sije nitosa mimi kwa kubogia ukinidondosha mimi kwa kubogia majirani mama umewapa nafasi watakudanganya utakwenda kasi utakwenda kasi utakwenda kasi sina pesa sina gari jamani shemeji yenu ananipenda kwa hivyo shemeji yenu penzi wangu mweri nakupenda sana sijokani acha nakuwazaga sana penzi wangu mweri nakupenda sana sijokani acha nakuwazaga sana hata babu na bibi walipendana sana hata kanga za bibi babu walivaa sana lakini hawakushindana walipendana maneno ya majirani yaliwapa sina chanya sina pesa sina gari ananipenda jamani shemeji yenu ananipenda hivyo hivyo shemeji
Johanna Zaidi, Janzai Music, we're winning more.